nalala, nimeona kila kitu. Nimekuta message na misko alikubipu. Sala, sala, nilienda jana usiku. Eti kapenda showe msafi, ulisafisha msitu. Yani kila siku tukote, kumbe unanizunguka. Moja na mahaba yote, kumbe waficha makucha. Meseji nyingi sana nimesha zikuta, singine sijazisoma ningekufa. Nilipoona picha za mafuta, nikakusaidia kuzifuta. Kuna beni daktari, hadi doto dalali. Ilachana na wile mle wa mtu, tamwagiwa tindikali. Natamani kukwacha uende, ila moyo nataka nikupende. Najilaumu kila siku mimzembe, ila moyo nataka uyajenge mapenzi. Natamani mapenzi ya dumu, ila mwenzangu waweka sumu. Sipendi kukulaumu, ila napitia wakati mgumu. Kila wikendi upo Kisumu, unadanganya ni majukumu. Kumbe upo kwa rumu, unampa utamu wana kuchumu. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me. Simu nzito, nimeona meseji ya Davito. Kumbe mbezi mwisho, una mtu anaitwa Filipo. Kipindi mimi sipo, alikuwa na kuonga mishiko. Na hapo ulipo, amesha kupana uja uzito. Yanasifiwa mapenzi, minachukia mapenzi. Kumwamini mpenzi, siwezi tena. Chunga mafrendi wa mpenzi, pisafari weekend. Wakiona nye mapenzi, ndo basi tena. Akipenda senti, ata kuchitikisa mechi. Bando wakipenda mechi, bila senti utapigwa benchi. Natamani kukwacha uende, ila moyo nataka nikupende. Najilaumu kila siku mimzembe, ila moyo unataka uyajenge mapenzi. Cheating. Why you cheating on me? Cheating. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating.